Ngobu ya tuleka hambo stole longono O wamba nge moto Agu kengi ngakwezi Ngobu ya tuleka utanda miniti ngikhulu le manje Ngoba Angase ngibike lawe ntombaza lesho uthi ngaropa mapengwe ma
Saba yabayo, saba yabayo
Ngiphahla tshela iminyaka elishumi nanhlanu
Ndoda must, ndoda must, ndoda must
Bekelele inhliziyo yayo Ngoba sonke siyazi Kuthi emhlabeni inkosi yamafeka Ubuhlungu ukuthi uyibona ungelutho Uthandane nomuntu naye abona ungelutho Ngisho imizamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kuvele kulunge zonke izinto Afeka ubuhlungu ukuthi uzibona ungelutho Uthandane nomuntu naye abona ungelutho Zamo yakho naye ayiboni ngelutho Ukuhamba kwakhe lunga zonke izinto Yinabona uwe novimba inhlanhla sami wema Ilunga bona uwe novimba inhlanhla sami wema Ilunga bona uwe novimba inhlanhla sami wema Impela hamba chubalala wema Angeke ngisasho lutho ngiphelelwa amagama Ntembe ukuthi angazukuthi angizwani nendaba Umuntu mayifuna ukambinya wazithwa ludala Ngizwile uyakhuluma Khuluma ngendaba zethuba mila nginandaba ngoba ngakhulunywa ngizalo Kwathiwa ngumnqobi Ngobwe nginazombe zomhlaba lo Nalibhadla mtombi yami ihlekisa ngenkinga zami Tshela abantu kundoda yami impela yinambatha Uthi nephatlo kuthola indoda yona engenamali Kusho umuntu eqiniseni naye akanamali
Ndoda must, ndoda must, ndoda must
Bekelela himself all the time Ngoba sonke siyazi Kuthi emhlabeni inkosi yamafeka ubuhlungu ukuthi uyibona ungelutho Uthandane nomuntu naye abona ungelutho Ngisho imizamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kuvele kulunge zonke izinto Afeka ubuhlungu ukuthi uzibona ungelutho Uthandane nomuntu naye abona ungelutho Ngisho imizamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kulunge zonke izinto Yinabona Inhlanhla sami wema Inhlanhla sami wema